It's the thing.
Joshina, mapenzi kama majani yakidondoka, hata ufanye nini si ya kurudisha. Nimeipata furaha yangu, yangu ya maisha. Kwangu utake nini, nitakupatia. Kona kona, mambo mengi sina mimi, unaniwezea. Nyonda nyonda, wangu penzi, unabaya, unaniwezea.
Wakweli,
mimi kwako kolo kolo.
Oh baby,
safari za da tomorrow.
Oh baby,
kituo ni Ngorongoro.
Oh baby,
nishushie na kandoro. Ah, yani kiza ndani totoro.
Oh baby,
pakarishe godoro.
Oh baby,
kibarazani kwenye chochoro.
Oh baby,
yepo kizuri ya kina kasoro. Yeah, yeah.
Joshina, hey, Joshina, oh, Joshina, mwana mama. Joshina, hey, Joshina, hey, Joshina, oh, Joshina, mwana mama. Joshina, hey.
Safari yetu mina wewe, sisi wenyewe, tunelewana wenyewe. Fudi madiko diko mpaka, mwenzeru nazima data. Alimanusura kudata, na michezo flani ya karata. Kona kona, mambo mengi, sina mimi, unaniwezea. Nyonda nyonda, wangu penzi, unabaya, unaniwezea.
Kwa kweli,
mimi kwako kolo kolo.
Oh baby,
safari za da tomorrow.
Oh baby,
kituo ni Ngorongoro.
Oh baby,
nishushie na kandoro. Ah, yani kiza ndani totoro.
Oh baby,
pakarishe godoro.
Oh baby,
kibarazani kwenye chochoro.
Oh baby,
yepo kizuri akina kasoro. Yeah, yeah.
Joshina, Joshina, mwana mama. Joshina, 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 mwana mama. Joshina,